Assalamu alaikum ciid mubaarak dhamaan umada Soomaaliyeed oo ku dhaqan gobolka Minnesota gaar ahaan reerkayga iyo carruurtayda especially my beautiful daughter Nafisa ciid mubaarak
Oh,